It's your boy, Chaco Beats.
Mama mia, mama mia, namba moja katia wale mamia. Na kuaminia silimia, bado moja tuzitati mia mia. Ni pila za dunia my love, umilia my love. Ni kulis na dunia, na kutafutia my love. Tutoke hata weekend moja, moja. Yota zote we ni vike, I'm a soldier. So jai, I weed it vitande juwa, abana lokolo vitande juwa, I weed it vitande juwa, abandu vitande taye.
Baby you so beautiful and you so sexy, not no gosso. Namshukuru Mungu kuwa nawe kama blessing, not no gosso. Baby you so beautiful and you so sexy, not no gosso.
Mwili wangu la upiga shoti baby. Moyo kangu nimeweka bondi yeti. Domana akili yangu inawaza noti daily. Nikutunze, niko bize bize na kutafutia noti we. Upendeze na the way you are. The way you are. The way you are. The way.
Kusu swala la usuri kwako ni wakika. Sunaona paka munika miumeni shika. Siku choki nkikuona midenda na wakika. Kwangu sofajiri muda usijo wana wika. Alafana uyu mtoto sena jwa kupika. Mina mbandu wana mbandika. Mtoto zero kilometers. Tekero mucho mama sita. And by the way,
baby you so beautiful and yes you so sexy. Not no gozo. Namshukuru Mungu kuwa na nizari a blessing. Baby you so beautiful, yes you so sexy, not no girl so. Namshukuru Mungu kuona nizali ya blessing, not no girl so.
Mwili wangu la upiga shoti baby. Na kamoyo kangu nimeweka bondi yeti. Domana akili yangu inawaza noti daily. Nikutunze, niko bize bize na kutafutia noti we. Upendeze na the way. The way you are. The way you are. The way you are. Na the way baby you are. Itakupa pesa siyo maua. Hata wakisema ulejichugua. Wambie mume wako na unakununua.